Isithombe seshumi nambili. UJakobe noJosefa eGibhithe. UJakobe wayesegugile, wathatha yonke imfuyo yakhe nomndeni wakhe wayohlala eGibhithe. Uma uJosefa ebona uyise, wambamba wamanga, bobabili bakhala. Wase ebusisa amadodana kaJosefa, baba ngababusi abakhulu ezizweni zakwa-Israyeli. UJakobe washonela eGibhithe esemdala kakhulu. Ngakho-ke abafowabo bakaJosefa babesaba ngamaphutha abawenza kuJosefa. Kodwa uJosefa wathi kubo, ningesabi. Naningakhele uzungu lokungibulala, kodwa uNkulunkulu ngalokho wagcina abantu abaningi bephilile. Bangani, kukhona oyedwa ozwini omkhulu kunoJosefa. Igama lakhe yiNkosi uJesu Kristu. Abantu ababi bambulala, kodwa uNkulunkulu wenza okuhle kokubi enzela thina. Nabo bonke abakholwa kuJesu. UJesu wavuka kwabafileyo. Manje, uma sivuma izono zethu kuJesu, kuhlangene nokubi esikwenza kwabanye, uNkulunkulu uyakuzixolela lezo zono. Unamandla okusisiza nokusiza bonke abakholwa kuye. Ngeke basazizwa izijeziso zokufa okungunaphakade.
Nimina.